hewa, kila nikikuona vile kakipika, tuwe tumefikishana na zana zetu.
Zimetaya taya
vile kakikata, hapo kati kati kumbe kanataka, kanataka taka.
Dakika chika
kashike ukuda, tukutane. Uko naitika kitembea, kana tingi tingi kakinyangalia, kana nikonye konye vile kakikata, hapo kati kati kumbe kanataka. Yani taka taka na uko nyuma, yani bodi bodi kwenye moyo wangu, nikabadi badi kana kuzungusha, nizungu zungu ebu zunguka. Uko nakata stoni mbili tatu,
anataka bia
utaka kunipata, naitwa wini wini napendelea, kuna wini wini kandika andika, eti digi digi nanuko ndani, kuna digi digi watu wawili, wanakinyuka usiku na mchana,
wanatandika
na kuzungusha, kizungu zungu ebu zunguka. Uko nakata kana nimaliza kana nimaliza.